DJShowstead.com.
DC. Zambia. It's music disciplinary committee. Said.
Zero hash.
Mickey, choose again, choose.
Mickey, chest if it rapwa.
DJ.
It's what you smile no kutumpa, it's because of the people. Okay, kumbuka, the audio nika na vima pimpo. Na vima flop, weso chosa wakiste unona jingwa. Pamanze unapuso zimvila mwine wazingwa. Nika slap the strap bitch, unachita kuwa people. Nizi fake mshu ndiwe, weso nyoza ndiwe. Wakupasa tundalama watu kana iwe. You are the king nigga, you just the old cousin. Ndiwe tika lazu vao puungo sumbisa vazako. We have to let it dead enough for you. Now sumbisa vanavako.
Tuma crew tuwa upuwa muzapaya na nanjara. Ati kingi waipa kuna mastyle ya chishara. Bizo na mavantu nina bro Africa. Pati nyimbo pa Malawi sisi fika. Tupi ya vambuya siwa mira na pastechi.
Na mafote like the akut ya pa mapechi.
Yeah, I saw this message straightforward to slap the, you know. We aren't dissing you nigga, we just trying to give some discipline to you, you know. Yeah, ati mfumu.
Ndiwe oke ndiwe mfumu wa buwanji.
MFJ.
Ndiwe mfumu wa buwanji.
People are running out from your labor. Yeah, ndiwe mfumu ya buwanji we.
Lazo.
Nga makula ni kufisi ya kai. Who's next? Ati waisele bo. The gen set.
Ujana misabiti kulika MT. Kana shitopisha mungani garu.
Hey, ati waisele tinamfela. Weseli kumiganda. Kachusika wa people kakuchusa kuna tamba. Kisa ara kupanga wayambo panga mablasi. Wezi mtu by then teso ziva ara kaba. See you now under this spring usasiva nyau. Icho chongo unakopa na winga Mr. How. Usafisia kusifakali pa vimau. One.
Kato safo pundishi ya nenanzake. Bize vima disi kuti mebi angave. Unasira kudala avura zakale. Kuti umve sese iwe mbiri zakale. Bantu woyo pa woyi vama oneka. Shalo ni bantu woyi kuzichindika. Oyo ni kuyopa yope kokorochi. Bantu vama menya woyi just watch.
Kati smoke kapuli ali wumba few ino. He can't go under discipline ali wumba wino. Emwa hite kongla batu make any ela. Cause diwe kastik ukajiwe na matela. I just like booty drove as he speaks the truth. Also the truth hates the gym and things the truth.
Eka wombe pali boblombe. Oi uyu guy sana ngaleta beke. Naona maposti apo zinga kwa tipe. Maybe ni wakingi wea kontrolo la pack. Oro na masongu anayambo chosa watch. Maybe ni vizimba gaya funo lemera. Oro na kakuu siu wana ni kanchala.
Maybe the guy na heavy anamba kujesa kumbuyo chape. Who knows? Yeah, but please Bobby get takupa. Takupa pata. Stop that my nigga. Stop, you know.
Boy yoyo, kodi uli bwanji. Tina ferangani icha, ya musu kanji. Saka liri rapo pali sister one day. Meso fyoko fyoko kwa tina wendiwe gay. Mundu kote kanya ata karukobo. Chalo za chita wa kombo pobo. FSQ ulina kupati stau inasila.
Inasila.
Kumbila mwishi zvo unaendelila. Ndiwe saka uku kwatu wambili siva kumbila. Hello oin o, kutisprina rindiwe saka. Wana wasipwini saka saka pati seka top boys. Sama bukuti, wahiti fila noise.
Milan be kind.
Rule number one.
Don't be selfish niggas.
Rule number one. Rule number one.
Be competitive, yes.
Rule number one. Rule number one.
Rule number one.
Rule number one. Rule number one.
Yeah. Ernesto B, aka Mr. Rap Killer. Yeah.
X, VC Hendrix.
Yes.
We got.
Watch out for rule number two. 2-2-0 hush
the uprisen.
It's Mickey J, Africa, baby.